Jo-Korintho mar 2:5. Wang'eyo ni karingrewa, ma en kiru mwadakie piny kani, omuki, to wan gi ot ma Nyasaye osegeronwa e polo. En ot mosiko nyaka chieng', ma ok oger gi lwet dhano. Adier ka pod wan e kiru ma wan go e piny kani, to wachur kwagombo mondo warwakre gi odwa manie polo, nikech kwarwakore kode to ok noyudwa ka wan duge. Kapod wan e kiru manie piny to wachur ka ting'o hewowa. To mano ok onyiso ni wadwaro lonyo ringrewa mar pinyni oko. Ooyo, wadwaro mana rwako ringrewa manyien manie polo, mondo ngima mochwere omuony mano matho. Mano e gima omiyo Nyasaye nochweyowa, kendo osemiyowa roho kaka mich mokwongo mar gweth mwabiro yudo achien. Kuom mano, wan gi chir pile, nikech wang'eyo ni, kapod wadak e ringruok e pinyni, to ok wadak kanyachiel gi Ruoth. Yie ema telonwa, to wengewa ok telnwa. Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth. Emomiyo, kata ka wan ka, kata ka waonge, to waketo chunywa kuom bedo malong'one, nikech waduto nyaka wachung' e nyim kom bura mar Kristo, mondo ng'ato ka ng'ato oyud pok moromo gi gik mabeyo kata maricho mane otimo kapod en e ringruok. Wang'eyo ni tien luoro Ruoth en ang'o, emomiyo waywayo ji. Nyasaye ong'eyo chutho ngimawa kaka chal, kendo ageno ni un bende ung'eyo wa maber e chunyu ma iye kaka wachal. Ok watem mondo wachak wapakrenu kendo, to wamiyou thuolo mondo ubed gi mor nikech wan, kendo mondo ubed gi gima unyalo duoko go jogo mapakore nikech gik ma oko, to ok nikech gik mag chuny. Kane komakowa, to en nikech Nyasaye. To ka parowa ni kare, to en nikech un. Nimar hera mar Kristo oloyowa chuth. Waseng'eyo malong'o ni ng'at achiel notho ni ji duto, omiyo ji duto bende ne otho. Ne otho ni ji duto mondo ji mangima kik bed mangima ka giparo mana gin giwegi, to gibed mangima mana ka gitiyo ni jal mane othonigi kendo ochier nikech gin. Omiyo koro ok wanon tim ng'ato e yo ma dhano nonoe. Kata obedo ni ne wang'eyo Kristo e yorno, to koro ok wang'eye kamano. Ka ng'ato obedo kuom Kristo, to ochweye ng'ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo. Mago duto a kuom Nyasaye. En owuon ema ne omiyo wawinjore kode kuom Kristo, kendo nomiyowa tich mar kelo winjruok e kinde gi ji mamoko bende. Kwanyisogi ni Nyasaye nomiyo piny owinjore kode kuom Kristo, ka ok okwan ni ji richogi. Wan ema ne Nyasaye omiyo wach winjruokni. Omiyo wan jo ote Kristo, kendo Nyasaye owuon ema wuoyonu gi dhowa. Wasayo e nying Kristo ni mondo uwinjru gi Nyasaye. Kristo ne onge gi richo kata matin, to Nyasaye notime richo nikech wan, mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye.